couple of couches.
All Stars Music Entertainment. Deep check. Mavi. Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Ine na dabwa kai stick kutia kumozi. Nene ni wanga kai stick kutia kumozi. Mama tigaba kai stick kutia kumozi. Si wako weka uyo ha stick kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. Ine na dabwa kan stick kutia kumozi. Nene ni wanga kan stick kutia kumozi. Amatigawa kan stick kutia kumozi. Si wanga neka uyu kan stick kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kutia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digit. No ni pasta no na fijiti. Nice to meet you nzambo chuma. Not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba ni the favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni neima, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Anius I feel sleepy leka nigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba trusi ba trazi ba titizi ba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi. Stikutia kumozi. Si wako weka uyo ha. Stikutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also you. Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani kiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tshite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wense wa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kasete apu but you should be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP. 2 PM upa GD pakari ko zizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kai stick kutia kumozi. Nene ni wanga kai stick kutia kumozi. Mama tigaba kai stick kutia kumozi. Si wako weka uyo ha stick kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy.
Ine na dabwa kan stick kutia kumozi. Nene ni wanga kan stick kutia kumozi. Amatigawa kan stick kutia kumozi. Si wanga neka uyu kan stick kutia kumozi.
Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. Slim Boss. You smash. Kani Amuru Saka is on. M Starch, what's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
CopelaCulture.com.
It's a smash beat. Smash beat.